UJehova ukuphela kaNkulunkulu weqiniso, umbusi wendawo yonke. Eminye imoya emibi, ngisho nabantu, iye yakhohlisa abantu yazenza onkulunkulu. Abanye onkulunkulu basuke benziwe abantu. Laba babeka ithemba labo konkulunkulu bamanga, nakanjani bayodumazeka. Onkulunkulu bamanga abakwazi ukubusisa noma ukuvikela abakhulekeli babo. Ihubo 96 verse 5 lithi, bonke onkulunkulu bezizwe bangonkulunkulu abangasizi ngalutho. Ngokuphambene, unkulunkulu weqiniso uJehova ubakhathalela ngothando abakhulekeli bakhe abaqotho futhi akasoze abashiya. Ezikhathini zeBhayibheli abanye phakathi kwabantu bakaJehova bazikhohlisa, bacabanga ukuthi bangakhulekela onkulunkulu bamanga kodwa bangalahlekelwa umusa kaJehova. Ngokwesibonelo, esikhathini sika-Eliya, inkosi u-Ahabi yashada uJezebeli futhi yahlanganyela naye ekukhulekeleni uBhali. Ama-Israyeli amaningi alandela inkosi u-Ahabi, enza sengathi akhulekela uJehova, ngesikhathi esifanayo ebekhulekela unkulunkulu wamanga uBhali. Le drama elalelwayo elandelayo izosikhumbuza izinsuku zomprofethi u-Eliya ngekhulu leshumi BCE. Sizohlola indlela uJehova azibonisa ngayo ewukuphela kaNkulunkulu weqiniso. Sizobona nendlela esingagwema ngayo ukubeka ithemba koNkulunkulu bamanga namuhla. Njengoba sibukeza izenzakalo ezenzeka osukwini lika-Eliya, bheka izimpendulo zemibuzo elandelayo. Okuqala, kungani kuwubula ukuzinikela entweni ethile noma kumuntu othile kunokuzinikela kuJehova? Owesibili, yini engaphazamisa ukuzinikela kwethu okuphelele kuJehova? Owesithathu, uJehova uzenza kanjani aziwe abantu ngabanye? Njengoba ulalele le drama, babone ngeso lengqondo abantu abanjengenkosi u-Ahabi, engakwazi ukumiqine nezenzisayo. Indlovukazi embi nengungqoshishilizi uJezebel. Nomprofethi u-Eliya othobekile noqotho. Bona izwe lakwa-Israyeli. Izigodi, imihosha namagquma. Konke gagadwe isomiso. Njengoba ulalela amazwi nemsindo, khumbula ukuthi nakuba la mazwi akhulunywe eminyakeni eyizinkulungwane edlule. Kwakuyizingxoxo zabantu bangempela abafana nathi. Okokuqala, vula iBhayibheli lakho kweyokuqala Amakhosi 16, verse 29-33. Lokhu kulandisa kuqala ngokusitshela ngenkosi embi u-Ahabi. Ake sibone indlela lokhu kulandisa kweBhayibheli okuba ngokoqobo ngayo. Njengoba silalela le drama ethi, uJehova ukuphela kaNkulunkulu weqiniso.
U-Ahabi indodana ka-Omri waba inkosi kwa-Israyeli ngonyaka wa-38 ka-Asa, inkosi yakwaJuda. U-Ahabi wabusa kwa-Israyeli eSamariya iminyaka engama-22. Futhi u-Ahabi wenza okubi kakhulu emehlweni kaJehova kunabo bonke ababengaphambi kwakhe. Futhi njengokungathi kwakuyinto encane ukuba ahambe ezonweni zikaJerobhowamu indodana kaNebhati, wabuye wathatha uJezebeli indodakazi ka-Edibhali, inkosi yabaseSidoni ukuba abe ngumkakhe, futhi waqala ukuyokhonza uBhali futhi amkhothamele. Ngaphezu kwalokho, wamisela uBhali i-altare endlini kaBhali ayakha eSamariya. U-Ahabi wenza isigxobo esingcwele. Futhi u-Ahabi wacasula uJehova, uNkulunkulu ka-Israyeli, ukwedlula wonke amakhosi akwa-Israyeli ayengaphambi kwakhe.
Uziphawulile yini izimpendulo zemibuzo emithathu esiyibuze ngaphambili? Okokuqala ubuthi, kungani kuwubula ukuzinikela entweni ethile noma kumuntu othile kunokuzinikela kuJehova? Ngokulandelana kwawo, amakhosi ayebusa ngaphambi ka-Ahabi acasula uJehova, futhi abhekana nemphumela ebuhlungu. Kunokuba funde kokwenzeka ngaphambili, u-Ahabi wenza okungaphezulu ukuze acasule uJehova uNkulunkulu ka-Israyeli kunawo wonke amakhosi akwa-Israyeli ayengaphambi kwakhe, njengoba kusho kuqala Amakhosi 16 verse 33. kwakubula ngayo ukucabanga ukuthi angaphumelela ukukhulekela uJehova noBhali. Njengoba kusheyo ukuqala kwabaseKorinte 10:21, anikwazi ukuphuza indebe kaJehova, nibe niphuza indebe yamadimoni. Anikwazi ukudla etafuleni likaJehova, nibe nidla etafuleni lamadimoni. U-Ahabi wathola isijeziso esinzima kunazo zonke ukungamukelwa uJehova. Umbuzo wesibili ubuthi, yini engaphazamisa ukuzinikela kwethu okuphelele kuJehova? Namuhla, akuvamile ukuba umuntu ozinikele kuJehova khulekele uNkulunkulu wamanga ngenhloso. Noma kunjalo, umuntu angase angazinikeli ngokuphelele kuJehova engahlosile. Ethonywe inkosikazi yakhe iqaba uJezebel, u-Ahabi wangena shi ekukhulekeleni kwamanga. Kumelwe sibagweme abantu abayithonya elilimazayo abangamkhulekeli okuphela kukaNkulunkulu weqiniso, ukuze izinhliziyo zethu ziphelele kuJehova. Umbuzo wesithathu ubuthi, uJehova uzenza kanjani aziwe abantu ngabanye? Eyokuqala Makhosi 16:30 ikhuluma ngamehlo kaJehova. Ngokungefani nawo uNkulunkulu bamanga, uJehova uyakwazi ukubona konke esikwenzayo. Eyokuqala Makhosi 16:33 ithi, uJehova wacasulwa izenzo zika-Ahabi. UJehova ungumuntu ongokoqobo osikhumbuza ukuthi uyazikhathalela izidalwa zakhe zasemhlabeni. Izenzo zethu zingamcasula noma zimjabulise. Kuyaduduza ukwazi ukuthi uJehova uyaziqaphela izenzo zethu zothando nobuqotho bethu. Ingxenye elandelayo yale drama isekelwe kweyokuqala Makhosi 17:1-7. Kuleli qophelo, iBhayibheli lisethulela umprofeti kaJehova othembekile, u-Eliya.
U-Eliya waseThishibi ovela kwabakhileyo eGiliyadi wathi ku-Ahabi,
"Kuphela kaJehova uNkulunkulu ka-Israyeli engimi phambi kwakhe, ngeke abe khona amazolo noma imvula kule minyaka, ngaphandle kokuba kuphume umyalo emlonyeni wami."
Izwi likaJehova lafika kuye lathi,
"Suka lapha uye empumalanga, uzifihle esigodini sesifufula saseKherithi esempumalanga eJordani. Kumele uphuze esigodini sesifufula, futhi ngokuqinisekile ngizoyala amagwababu ukuba kunike ukudla lapho."
Masinyane wahamba wenza ngokwezwi likaJehova, ngakho wahlala ngasesigodini sesifufula saseKherithi esempumalanga yeJordani. Amagwababa ayemlethela isinkwa nenyama ekuseni nakusihlwa, futhi wayephuza esigodini sesifufula. Kodwa kwathi ekupheleni kwezinsuku ezithile, isigodi sesifufula soma ngoba kwakungazange kube khona imvula emhlabeni.
Nalapha futhi ingabe uyiphawulile indlela yokuqala Makhosi 17:1-7 ephendula ngayo imibuzo emithathu esiyibuze ngaphambili. Khumbula umbuzo wokuqala, kungani kuwubula ukuzinikela entweni ethile noma kumuntu othile kunokuzinikela kuJehova? Ngenxa yokuhlubuka kuka-Ahabi, uJehova washaya izwe ngesomiso esathatha iminyaka emithathu nesigamo, ngokusho kukaLuka 4:25. UBhali, uNkulunkulu wamaKhanani wemvula nenzalo, akakwazanga ukuphula abantu kule nhlekelele ngoba wayenguNkulunkulu wamanga. Olandelayo ubuthi, yini engaphazamisa ukuzinikela kwethu okuphelele kuJehova? Izifiso zenyama, ukunethezeka ngokwezinto ezibonakalayo, imisebenzi yokuziphilisa, imfundo ephakeme, ezobuchwepheshe, izilwane ezifuywayo, ezokuzijabulisa, ukudla noma iziphuzo, kancane kancane kungaba izinto esezinikele kuzo. Ukubeka ithemba lethu ezintweni ezibonakalayo kungasilethela inhlekelele kuphela, futhi konakalisa ubungane bethu noJehova. Yingakho kubalulekile ukuba silalele amazwi kaJesu akuLuka 21 verse 34 ukuya ku 36. KuLuka 21 siqala ku verse 34 uJesu wathi, kodwa qaphelani ukuba izinhliziyo zenu zingalokothi zisindwe ukuminza nokuphuza kakhulu nezinkathazo zokuphila. Ngokungazelelwe lolo suku lunifice ngaso leso sikhathi njengogibe, ngoba liyofikela bonke abahlala kuwo wonke umhlaba. Khona-ke, hlalani niphapheme ngaso sonke isikhathi ninxusa ukuba niphumelele ekuphunyukeni kuzo zonke lezi zinto ezimisela ukwenzeka, nasekumeni phambi kwendodana yomuntu. Okugcina ubuthi, uJehova uzenza kanjani aziwe abantu ngabanye? uJehova unamandla phezu kwemvelo. Njengoba kuqokonyiswe ukubangela kwakhe isomiso ezweni, waphinde wabonakalisa amandla akhe phezu kwezidalwa zasemhlabeni, njengalapho esebenzisa amagwababa ukuze aphu Eliya ukudla. Onkulunkulu bamanga babengenawo amandla njalo. Namuhla, uJehova ubonakalisa amandla akhe ngokuvimbela izitha zakhe ukuba ziqothule ukukhulekela okumsulwa. Lokhu kuvumelana nesithembiso sakhe siku-Isaya 54, verse 17. Isaya 54 verse 17 esithi, noma isiphi isikhali esiyokwakhiwa ngokubelene nawe ngeke siphumelele, nanoma yiluphi ulimi oluyokuvukele kwahluleleni uyolulahla. Leli yifa lezinceku zikaJehova, futhi ukulunga kwazo kuvela kimi, kusho uJehova. Yebo, njengabantu ngabanye, usinika usizo ukuze sibhekane nezinkathazo zalelizwe. Ingxenye elandelayo yale drama isekelwe kweyokuqala amakhosi 18 verse 17 ukuya ku 46. Lokhu kulandisa kuqala ngemva kweminyaka emithathu nesigamu isomiso esibi siqalile. Indlala isibhuqabhuqe u-Israyeli ngesandla sikaJehova. Naphezu kwalesi sijeziso saphezulu, u-Ahabi namanye ama-Israyeli amaningi baqhubeka ngenkani bekhulekela uNkulunkulu wamanga uBhali, kuyilapho beshaya sengathi bakhulekela uNkulunkulu weqiniso uJehova. U-Ahabi ubelokhu efuna u-Eliya isikhathi eside ngoba ucabanga ukuthi uyimbangela yesomiso. Ake sizwe njengoba u-Ahabi ekugcineni ehlangana no-Eliya.
Kwathi nje lapho u-Ahabi ebona u-Eliya, u-Ahabi wathi kuye,
ingabe nguwe lona, wena olethele u-Israyeli isigcwagcwa?
Wathi,
angizange ngilethele u-Israyeli isigcwagcwa, kodwa nguwe nendlu kayihle enisilethile. Ngoba nina niyishiyile imyalo kaJehova, nalandela oBhali. Manje thumela, qoqele kimi wonke u-Israyeli entabeni iKhameli, kanye nabaprofeti bakaBhali abangamakhulu amane namashumi amahlanu, nabaprofeti besigxobo esingcwele abangamakhulu amane abadla etafuleni likaJezebeli.
U-Ahabi wathumela kubo bonke abantwana bakwa-Israyeli, waqoqela abaprofeti entabeni iKhameli. Khona-ke u-Eliya wasondela kubo bonke abantu wathi,
kuze kube nini xhugela phakathi kwemibono emibili? Uma uJehova enguNkulunkulu weqiniso, landelani yena. Kodwa uma kunguBhali, landelani yena.
Kodwa abantu abamphendulanga ngazwi. U-Eliya waqhubeka wathi kubantu,
kusele mina njengomprofeti kaJehova, mina kuphela. Kuyilapho abaprofeti bakaBhali bengamadoda angamakhulu amane namashumi amahlanu. Manje mabasinike izinkunzi ezimbili, futhi mabazikhethele inkunzi eyodwa bayihlahlele, bayibeke phezu kwezinkuni, kodwa bangayokheli. Mina ngizolungisa enye inkunzi, ngiyibeke phezu kwezinkuni, kodwa ngeke ngiyokhele. Kumele nibize igama likaNkulunkulu wenu, kodwa mina ngizobiza igama likaJehova, kuyothi uNkulunkulu weqiniso ophendula ngomlilo kube nguye onguNkulunkulu weqiniso.
Khona ke bonke abantu baphendula bathi,
lento yinhle.
UEliya wathi kubaprofeti bakaBhali,
zikhetheleni inkunzi eyodwa, nilungise kuqala, ngoba nina nibaningi, nibize igama likaNkulunkulu wenu, kodwa akumelwe niyokhele.
Ngakho bayithatha inkunzi abanika yona, khona ke bayilungisa, baqhubeka bebize igama likaBhali kusukela ekuseni kwaze kwabasemini, bethi,
Oh, Bhali,
siphendule!
Siphendule, Bhali!
Kodwa kwakungekho zwi, kungekho namuntu ophendulayo. Baqhubeka bexhugela bezungeza i-altara babelenzile. Kwathi emini, uEliya waqala ukubenza inhlekisa ethi,
Memezani ngalo lonke izwi lenu, ngoba unguNkulunkulu. Ngoba kumele ukuba ukhathazekile ngendaba ethile. Hlezi uphisiwe futhi kumele aye endlini yangasese.
Ah,
noma mhlawumbe ulele futhi kumele avuke.
Ngimvuse.
Baqala ukumemeza ngezwi labo lonke, bazisika ngokwenkambiso yabo ngezinqindi nangezijula, baze bagxaza igazi. Kwathi nje lapho sekudlule imini futhi belokhu beziphatha njengabaprofethi, kwaze kwaba sekunyukeni komnikelo wokusanhlamvu, akubanga nazwi. Kwangaba namuntu ophendulayo, futhi kwangaba nakunaka. Ngemva kwesikhathi, uEliya wathi kubo bonke abantu,
Sondelani kimi.
Ngakho bonke abantu basondela kuye, khona ke walungisa i-altare likaJehova elalideliziwe. Ngakho uEliya wathatha amatshe ayishumi nambili ngokwesibalo sezizwe zamadodana kaJakobe, okwakufike kuye izwi likaJehova lithi, igama lakho liyoba ngu-Israyeli. Wakha lawo matshe aba yi-altare egameni likaJehova, futhi wakha nomsele ocisha ube ngangendawo ehlwanyelwa ngamaseya amabili embewu nxa zonke ze-altare. Ngemva kwalokho, wahlela izinkuni, wahlahlela inkunzi, wayibeka phezu kwezinkuni. Wathi,
Gcwalisani izimbiza ezinkulu ezine ngamanzi, niwathele phezu komnikelo wokushiswa naphezu kwezinkuni.
Wayesethi,
Phindani futhi.
Baphinda futhi. Kodwa wathi,
Kwenzeni okwesithathu?
Bakwenza okwesithathu. Ngakho amanzi aya nxa zonke ze-altare. Nomsele wawugcwalisa ngamanzi. Kwathi ngesikhathi sokunyuka komnikelo wokusanhlamvu, uEliya umprofethi wayesesondela wathi,
Oh Jehova Nkulunkulu ka-Abraham, ka-Isaka, noka-Israyeli, namuhla makwaziwe ukuthi wena unguNkulunkulu kwa-Israyeli. Futhi mina ngiyinceku yakho, futhi ngenze zonke lezi zinto ngezwi lakho. Ngiphendule Jehova, ngiphendule, ukuze lesi sizwe sazi ukuthi wena Jehova unguNkulunkulu weqiniso, futhi wena ngokwakho ubuyise inhliziyo yabo.
Khona ke umlilo kaJehova wehla, wawudla umnikelo wokushiswa, nezinkuni, namatshe, nothuli, wakhotha namanzi ayisemseleni. Lapho bonke abantu bekubona, masinyane bawa ngobuso babo, bathi,
UJehova nguNkulunkulu weqiniso.
UJehova.
UJehova nguye uNkulunkulu weqiniso.
UJehova.
Khona ke uEliya wathi kubo,
Bambana abaprofeti bakaBhali. Ningavumeli ngisho noyedwa kubo ukuba aphunyuke.
Ngaso leso sikhathi bababamba, uEliya wayesebehlisela esigodini sesifufula saseKishoni, wabacekela khona. UEliya wathi ku-Ahabi,
Khuphuka, udle uphuze, ngoba kukhona umsindo wenhlokomo yemvula.
U-Ahabi wakhuphuka ukuze adle, aphuze. Kepha uEliya wakhuphukela esiqongweni sekhameli, waqoshama phansi, efake ubuso bakhe phakathi kwamadolo. Khona ke wathi esikhonzini sakhe,
Ngicela ukhuphuke, bheka ngasolwandle.
Ngakho sakhuphuka, sabheka, sasesithi,
Akukho lutho.
Waqhubeka izikhathi eziyisikhombisa ethi, Phindele emuva. Kwathi ngokwesikhombisa sathi,
Bheka, kukhona ife elincane elinjengentende yomuntu, elikhuphuka liphuma olwandle.
Wabe esithi,
Khuphuka, uthi ku-Ahabi, Bophela, wehle ukuze imvula ingakubambi.
Futhi kwathi phakathi naleso sikhathi amazulu abamnyama ngamafu nomoya kwana imvula enkulu. U-Ahabi wagibela elibhekisa eJezreeli. Sona kanye isandla sikaJehova saba phezu kuka-Eliya, wabopha ukhalo lwakhe wagijima ngaphambi kuka-Ahabi yonke leyo ndlela elibangise eJezreeli.
Phinda ukhumbule indlela lokhu kufunda okunikeza ngayo izimpendulo zemibuzo esiyibuze ekuqaleni. Oqala, kungani kuwubula ukuzinikela entweni ethile noma kumuntu othile kunokuzinikela kuJehova? U-Eliya wakhethisa abantu. Kuyoze kube nini nixhugela phakathi kwemibono emibili? Uma uJehova enguNkulunkulu weqiniso, landelani yena. Kodwa uma kungubhali, landelani yena. Ngokushesha ngemva kwalokho, uJehova wanikeza ubufakazi obuqanda ikhanda bokuthi ubhali uNkulunkulu ongenamsebenzi walutho. Akukho noyedwa kubaprofethi bakabhali owaphunyuka esijezisweni esiwukufa. Ubhali wabenzela phansi abakhulekeli bakhe. Akunangqondo ukucasula uJehova, umthombo wokuphila nenjabulo yangempela. Owesibili, yini engaphazamisa ukuzinikela kwethu okuphelele kuJehova? Lapho ama-Israyeli ebona umlilo kaJehova udla inkunzi, amanzi, izinkuni ngisho namatshe imbala, ashukumiseleka ukuba asho ephindelela ukuthi uJehova ukuphela kukaNkulunkulu weqiniso. Kwase kuphela iminyaka ecishe bengu-600 isizwe sakwa-Israyeli singabantu bakaJehova. Futhi sasiwazi kahle amandla akhe asabekayo. Sasingekho isidingo sokubona esinye isimangaliso ukuze sivume ukuthi uJehova unguNkulunkulu weqiniso. Ngokusobala sasesithuntubezekile, njengokungathi sasesizikhohliwe izinto ezimangalisayo uJehova ayesenzele zona. Namuhla, kumelwe sizimisele ukungazikhohlwa nanini izimangaliso uJehova asenzele zona, ngabanye nanjengeqembu. Kuhle sizindle ngobufakazi obuyinqwaba bokuthi unguNkulunkulu. Ogcina. UJehova uzenza kanjani aziwe abantu ngabanye? UJehova wayiphendula imithandazo ka-Eliya esuka enhliziyweni yokucela umlilo nemvula. Nanamuhla, uyaqhubeke ngumuzwi wemithandazo. Eyokuqala kaJohane 5 verse 14 ithi, kungakhathaliseki ukuthi yini esiyicelayo ngokwentando yakhe uyasizwa. Ngokuyisimangaliso, uJehova wanika u-Eliya amandla ukuba gijime adlule inqola ka-Ahabi eyayidonswa amahashi. Wayidlula ngamakhilomitha angu-30. Namuhla, umoya kaJehova usinikeza amandla angaphezu kwavamile ukuze sibhekane nezinselele ngokuphumelelayo. Kunjengoba nje umpostoli Paul abhala kweyabaseFiliphi 4 verse 13, nginamandla azo zonke izinto ngenxa yalowo ongipha amandla. Manje, ingxenye elandelayo yale drama isekelwe kweyokuqala amakhosi 19 verse 1-8. Lokhu kulandisa kusembulela imizwa ka-Eliya. Esongelwa indlovukazi embi uJezebeli ngokuthi izombulala, u-Eliya uyakhungatheka futhi adangale. Ake sizwe futhi sibone indlela uJehova amophula ngayo u-Eliya nazibonisa ngayo enguNkulunkulu weqiniso.
Kona ku-Ahabi watshela uJezebeli konke u-Eliya ayikwenzile ngokuphathelene nendlela ayibulele ngayo bonke abaprofethi ngenkemba. UJezebeli wathumela isithunywa ku-Eliya ethi,
kwangathi bangenza kanjalo noNkulunkulu futhi kwangathi banganezela kanjalo kukho. Uma ngalesi sikhathi kusasa, ngingayi kwenza umphefumulo wakho ube njengomphefumulo walona lo kubo.
Wafikelwa kwesaba. Ngenxa yalokho wasuka wahamba ngenxa yomphefumulo wakhe wafika eBeersheba lakwaJuda. Khona-ke wasishiya lapho isikhonzi sakhe. yena waya ehlane uhambo losuku egcineni wafika wahlala phansi ngaphansi kwesihlahla esithile sonwele wayesecela ukuba umphefumulo wakhe ufe ethi
kwanele manje Jehova susa umphefumulo wami ngoba angingcono kunokhokho bami
egcineni walala wazumeka ngaphansi kwesihlahla sonwele kodwa bheka ingelosi yamthinta khona ke yathi kuye
vuka udle
lapho ebheka bheka ngasekhanda lakhe kwakukhona iqebelengwane eliyindilinga phezu kwamatshe ashisayo nojeke wamanzi wadla waphuza waphinde walala kamuva ingelosi kaJehova yabuye kwesibili yamthinta yathi
vuka udle ngoba lolu hambo lungaphezu kwamandla akho
ngakho wavuka wadla waphuza waqhubeka ehamba ngamandla alokho kudla izinsuku ezingamashumi amane nobusuku obungamashumi amane waze wafika entabeni kaNkulunkulu weqiniso iHorebe.
Imbuzo yethu emithathu iphendula ngokugculisayo futhi. Oqala. Kungani kubula ukuzinikela entweni ethile noma kumuntu othile kunokuzinikela kuJehova? Ngisho nangemva kwezimangaliso ezenzeke entabeni Khameli, u-Ahabi noJezebeli abazange baphenduke. Bacwila esimweni sengqondo esingamukeleki, bengasenawo nhlobo umuzwa wokuziphatha okuhle. Lokhu kubonisa ukuthi umkhuba wokungalaleli noma wokukhulekela kokugcina icala ungasenza sibe likhuni futhi sihlehle uNkulunkulu weqiniso. Owesibili, yini engaphazamisa ukuzinikela kwethu okuphelele kuJehova? U-Eliya wayengumuntu onemizwa efana neyethu. Wazizwa ecindezelekile futhi wafuna ukushiya phansi. Nakuba sonke sithambekele emzweni engafanele, akumelwe siyivumele isikhubaze ngokomoya. Owesithathu, uJehova uzenza kanjani aziwe abantu ngabanye? Ingelosi kaJehova yaphu eliyukudla ngokoqobo, futhi yamnika amandla ngokomoya nangokomzwelo. Njengabantu, sizobhekana nezikhathi zokudabuka nokukhungatheka. UJehova uzenza simazi njengabantu ngabanye ngokusikhuthaza ngezwi lakhe, ngomoya wakhe ongcwele, nangebandla lobuKrestu. Singamethemba uJehova ukuthi angasophula ekuphelelweni yithemba. Ukulandisa kweBhayibheli ngo-Eliya kusifundisa izifundo eziningi ezibalulekile. Abaprofeti bakaBhali baqaphela, kodwa sekwephuzile. Ukuthi uJehova uNkulunkulu weqiniso. Kepha leso sifundo simane siyisiqalo. UJehova njengoba ukuphela kaNkulunkulu weqiniso, uyakufanelekela futhi ukulindela ukuzinikela kwethu okuphelele. Akukho lutho okufanele lincintisane nokumkhulekela kwethu ngomphefumulo wonke. Ngaphezu kwalokho, unamandla nesifiso sokusibusisa nokusivikela. NjengoNkulunkulu weqiniso ukuphela kwakhe, uyobaqotho kwabaqotho kuye. Ngakho-ke, ngamunye wethu, makaqhubeke ebonisa ubuqotho obujulile kubaba wethu osezulwini, ukuphela kaNkulunkulu weqiniso uJehova.